kam galato ma jaga sura kuna do sulan public media rome fana na fatiada department mana faya aiwa ka gaba 60 namni haroni do e kan hinjire fi wali galata ka dukum jalka be so ko fan 19 namni do ko ma jaha fi submission akata e himan namni haroni qaba me modi poto ko torbata ma namni jaha ut bare kauni ke sai halali corona virus namni fuda tanga tikka to du fujira o go spaya aiwa ka jani torban kan ke sa namni halali corona virus fuda te percenti ku dalama qof akata e federal government in argatani jiru state ku da torba county state ke satti ku da torba county sagal tami sagal kan qabdu ramadin isani fuda tani jiru tokkumma isa martu fuda tani jiru aka gabas New York Times himet tijra tota aiwa persate fortamisa di kutu mangutu titalalle aka furatan coronavirus jiran himan kunis aka biyetti kudajhafa irrajerti susudi community school district guya graduation guya sambata kan taisan event center itti kan jiru ser harobas nijran school district torban darbe ke samotu man kan malatte saguki haba fatamu jadani namni dide walin akademu jiran himan districtin zera ka hame ture namni dufe tiketi kalakawa me senu qabani manne baramsa susri high school akka irra ka san himan odun haron naka gaddi fametti districtin mahagu ki fula godachu fedu fi himfenille akade garan himan gabas nilai ville kan gaddi famuta kareem biyoto omisha US Department of Agriculture gafachu jiran waan kalau kanarratti abbaan seera ajaje sunis akka company wa martu akka daddafit galaga isani geggeessan goosisan hojjetoonni National Park Council akka jedhetti abbaa murtii hojii suuta dalaguun akka daddaffiif dalaguu erga murteenseen booda qonnoon bultoota miliyoona 80 akka gaxxiqqeessan ni godhamaa jedhan hojjetoonni Meat Parking hojii daddafuu hojjetanii fayyaa fi nageenya isaanii balaa irraa buusuu jedhan gareen booyyee oomisha USDA akka gaafatanitti ammatti akka daddaffiin harka jahaan dalaguu jiranii ol qaban himan galatooma.